Ngithi imali eningi Ebe Ufuna ukwenza show mas yolobola Phethe inkomo eningi Ufuna ukwenza show mas yolobola Ivula mlomo igcwela amabhokisi Ufuna ukwenza show mas yolobola Ubebu yajabula cause she is a better Bebangali Hey, oh Bebangali Bebangali, Bebangali Baby mangithi ngizokulobola Funa skipa zonke Baby zonke ziphele
Cause you deserve better